Yeah. What? Check it out. Ghost Corner. Mifumo mibovu ndo inaongoza serikali. Mitaa ina bovu, hakuna anayejali. Wananiita mpumbavu, kivipi nifike mbali? Wamebana kwenye mbavu, hali sio shwari. Miliki vibali, bunduki na madini. Tukirudi maskani, wana vyeti vya uchizi, shahada za uzinzi. Vunja sana haki, mali yako nyingi, pesa yako zulumati. Ndoto ya maskini, kwenda shule bure bila kutasmini anachopewa kule. Tumebanwa, tumefugwa, tumewekwa kamsukule. Chakalika kupigana ndo kuna nifanya nile. Huku hali tata paka na kumbuka kale. Fisadi kula bata, kisha woka lale. Tunaishi kwa machare, tunasoma mshare. Sauti ya masisha ya nuki mavya kale. Kwetu ni sherehe kiwa ugali wakambale. Mboga za majane tina mwenzi Bobu Mare. Kumbe sina kitu kwenda bucha kwa mchele. Maisha yangu kutu, mazalao sunda mbele. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Nimezungukwa na njaa, so mimi tu shida zinakaba paka mitaa. Wakilisha jamaa wa mtaa, wazee na kina mama wenye mtaji wa mkaa. Masista dua uza penzi chocho za balaa. Wamechoka na watesa hata fungu la dagaa. Masikini tumejaa, sio mboka paka da. Jasho kutiririka na yasaka manufaa. Kisa na chipi kitafaa kwa maisha. Wakati alitata na mfukoni sina pesa. Ndani kutwa visa nikitoka, kila nkitazama haijatosha kodi ya meza. Nabaki kujiliza mama chanja ngoja kwanza. Kichwa kinauma naongeza maarifa. Kuzisaka kutwa nzima na bado natoka kapa. Kila nkitazama ndani yangu ni lawama. Na nyumba sifati tena na fulano imesepa. Toto kaugua, kibubwa kina pesa. Jana nilikivunja kisa mtaji umekata. Tafanya nini sasa? Nasawa ndo nakaba. Siwezi kukubali fikra finyu kwa Mwafrika. Kila kona bara letu shida. Kila kona pika nyaga miba. Tunaishi kusogeza mida. Kifa leo kesho pengo lako wanaziba. Hawana utu tena, ulichokula tema. Mafisadi kwa unyundo ili walebata pema. Upele umeota wamepata pa kukuna. Mifumo mibovu huku kwetu natubana. Yeah. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Mifumo mibovu, bla 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 tupu. Bla 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 tupu. Bla bla tupu. Bla 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 tupu. Bla bla tupu. Bla 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 tupu. Yeah, yeah. Check it out. Ghost Corner. Boka Gangsters. My man Kaeza. Michael Wong Shagai. Yere. Wah wah. Boca Town. It's 101. It's